Nein, nee,
nee. Wagwan. Welcome to another episode of Creative Shade, brought to you by Ian,
John,
and Max. Episode 6, Season 3. And yeah.
Total ni episode ngapi? Last time uliangalia hadi ukasema.
Isn't like 24 plus 12.
That's 6.
Yeah. Hope all is going good in your ends. Mmekuaje wiki?
End of the big news hii wiki.
Oi, kwanza acha tuanze na Ian. Ian anajua wewe ni biker.
Once again, end of the big news hii wiki.
Oh, sorry.
Nikaa, juanga wenye mademu anasikianga wakati bwana amesahau anniversary amekuja nyumbani amekeche tu. Hivyo ndio bwana, hivyo ndio nasikia tu saa hii.
Eh, wala nilikuwa nimesahau hizo. It's officially a year since we started. Shout out to you guys. Shout out to Trio Media. Shout out to Dagame kakando yetu. It's been a year of hanging out with different creatives now. Yeah, so fun. Me enjoy the experience. Kujako on a bad side. Really can't complain.
Kujako on a bad side. Ya kukuja huku. Nakambia kasi nikuwa kujia huku Saturday ningekuwa free. Saturday ningekuwa free.
Safe time.
Kuna time nafikirianga. Kuna time nafikirianga achungu kwa tunafanya kitu midweek. Like unjua tu katikati ya wiki, ndio ikifika weekend, hai. Taa, kwa zika saa hii kuna game yenu inenda kikofi na mini. Tuko hapa hivu unafikiria, fakumaliza kutoka hapa, inenda tu after base nione. Saa siku nyingine wapacha tuko late, tuko hapa game inacheza huko, waketu.
But it is worth it. It's like this week, the different people who have been telling us, oh, we listen to you at unashindwa, hey. We really enjoy the feedback. Mkitupata mkituona.
Nasikizanga loki. Nanga numbers ziko fit nowadays.
Nasema zinaheshimika.
Acha mimi sijui acha anachokianga wapi, but yeah.
Like yesterday when we passed through KU School of Art, like I say what actually nakusema, hey, listen to you guys.
Yeah.
Kila sekitaka, sorry. How much? And the pins.
And the pins were? Hata zinaisha kwa bag, man.
Zeni liko nazo jana kwa bag, mbaki na mbili, zote liko napatiana, but yeah.
Nimesema tutafanya biashara, naanda kampuni inaanguka.
Bana,
nimekosa mshahara, kumbe.
Mtu hata kuitiza, tetisha uja, atampea tu.
One base is important. Other than that, mikuwa jilu.
Well, nimekuwa tu fiti.
Acha tutamalizia na yewe. Mimi nimekuwa poa. Yeah, at least nilichukua leave kutoka job. Jiko kuna mimi nilikuwa hectic kwa hapo hivyo kwa job at around 8. Alafu nitoka Alexa hiyo. Kuna mati inabidi utoke kwa mfuko upande gari hadi nyumbani. So but yeah, otherwise nilichukua ka break. Then sema jana tulikuwa chuo kutembea kwa na old hunting grounds ya kuna ka.
Casually niko na ngoja tumalize ndo story ajaye.
Kwambie kuna vidosho.
Well, that's all I have to say.
Ba, mwaka yetu ilikuwa imejaa sura ngumu hapo, unaangalia kando unaona Max amejaza tu rangi kwa ngozi, unaangalia kando unaona Lina amejaza miaka kwa ngozi.
Anazibeba na masikio.
But as I say, it was fun, and it was also like eye-opening. We talked to a bit of different people, trying to find out like 1, 2, 3 things about what you want to do. Yeah, but yeah, as I say, it was good. At least I weekend imefika, kujoku hivi.
Lakini jana ulikuwa na feeling kani weekend? Mi kwangu nilikuwa na feeling kani weekend?
Sijui ulikuwa ume check out.
Different environment.
Kwanza hiyo different environment.
You got to fresh.
Yeah, but otherwise, yeah, my week has been good. Nikawa nimesahau. Nikawa nimeumia kidogo. Niliona watu wa bodaboda na watu wa Chelsea tunafanya the thing. Tunaumia. Mimi sijui mbona sisi tunaikia sanctions, but wanataka kutumaliza sisi kama world champions. They cannot handle our success. So ni sawa, we will come back stronger. Tupata tu waniona pesa inakujanga. Watu walikuwa wanasema oh, mjenga vya chatu semanga Russian money, ni achi Russian money, oil money cannot buy Champions League nini. Tuko na mbili sasa, tunawafikia. Yeah, tunawafikia. So but yeah, the Ismail has been good.
Yeah, the game on piga jezi ya Chelsea. Yeah, it was good to walk around, and I have to give a shout out to our studio, the Mansion Dance Studio.
Yeah,
yeah. It's a new studio.
Go check it out. And I'm dance ukabana.
If you have any production, dance, videos, ballerina activities and all that, that's the place to go.
Yeah.
We checked it out yesterday. They
have a really nice space.
And
located wapi?
Kawaskari. In case you want to shoot or produce anything, it's a good space. So yeah, apart from that,
wako kupatia kwa dia discount.
Vimefunguliwa.
Walipia max classes Afrika yasi.
Koni, we are coming from
ballerina.
Hey, kwanza ujamaa moves huko. Ujamaa.
Ballerina.
Wacha
lakini juzi Max I need to wear tights. Ngozi tu, ngozi ni rangi.
Ngozi ni tight.
Oh my goodness. What a joke.
Tukfungulia career. Other than that, it's been good. Really appreciate seeing us celebrate here. Shakwish, shout out to you. I hope your CG county number ya huko. Yeah, was in issue kuna kupeleka fiti. And yeah, that's all from my end. You?
Kazi jakusumbua. Yiki.
Tumemana hapa.
Samanga.
Samanga tu.
Isn't the therapy sessions uko nazo tu?
Anana. Yeah. My boss alirudi job, so stress levels imepungua.
Samo ka step down.
Comparatively.
Yeah.
Okay. Mimi
shida zako zimeanzia lini? Monday ama Tuesday?
Tuesday. Ilikuwa Tuesday, sindio? Sindio nilisema hiyo stuff ya boda.
Yeah.
So other than that, wiki imekuwa ilikuwa inaenda tu fiti.
Monday ndio wiki imeanza. So haiko inaenda fiti. Monday ndio wiki imeanza.
So Tuesday hapo my time ndio wakasema story about yo nini ka happen. It happened Friday. But sir, I think he can escalate on your Tuesday. So, sisi, mzee yote akona two wheels. Aliambiwa ni nduthi. So,
imagine una spend your pesa tukambiwa kuna nduthi. Shame. Shame.
So, imekuwa tu kuadjust hiyo kwenda stage, kuchukua mat.
Lakini sulikuwa mzee, ulipigia for years.
Yeah, lakini sasa, ukishaonja good life. Last is already
good life na venye mafuta inapanda tu bei.
But sasa una enjoy kenye unaenda nayo. So see our mind. But sasa we have to rudi tutembee sasa tu. Nione hii side nyingine mnaishiaje. So nime
but waliko harass kwa nje.
Personalize but najua kuna wasi wenye wameharasiwa. Even though unaonyesha every document, unaonyesha your license, paperwork, kila kitu unaonyesha.
Mbusa matena.
Sisemi. Kila kitu unaonyesha, lakini bado watakusumbua. Na alafu before kufikisha huko, unajua hiyo ni do watakutisha. So, kuna asa wanesha di 50K. Alafu unapiga hesabu, baika kwe kwa lori, na wateka, wateitupanisha. So unaona heri tu
sije kuongea mapema over half a m by kama 600.
So unaona kuna haja. So imekuwa tu cat and mouse. Ukiona pale unatumia route nyingine, ukiona pale which if iko hivyo juko na everything. Nika uanze kusumbua mat ikuwe na issue. Kila gari, kila van inashikwa. Ikuwe private, ikuwe nini, wana nizi blanket rules. Hako specific
hii. Mkana kona atasere blanket ni makarao tu na government in terms of like after sini kama venye chenye ilifanyikanga after COVID na masks alafu wana run to crackdown wadali wako anjali ati msi ametoka wapi sijui amfanya nini ilete mwasa walikuwa anapigwa watu wanauawa juu ati uko outside after curfew na the whole point like ya curfew ni kusave lives but karako hapo anapiga ase so in the same thing like watu wanakuwa rounded up haijalishi unafanya nini uko wapi
juu unapata ukisha provide delivery document ukifika huko mbele unasikia wamesha kuwekea charges huko uko na ati umebreak traffic rules na sawa mekupata hapo walikushikia kwa barabara hapo mbele uli stop late ikiwa hapo so wanaenda na cook ma vitu huko alafu una end up tu ukiwa na makesi zenye huwezi jitoa
but sasa imetolewa
yes ime iko temporary wame nini temporary sijui wacheki ma laws zenye wataeka
so kisho ko back to kupiga kelele kwa barabara
It's too early.
Ni kama leo nimetoka nimetoka kijani alafu nimebeba mask. So nile nimeingia kwa matatu na mask naangalia hivi naona like wasika watatu wanipike kwa na mask. So najikumbuka. Chakufikiria mbona watu wana mask. Kasema njo you never know. Fit in mende hiyo nina nini nimeingia tao. Singiangi CBD. Nishikia ngara, alafu nikatembea jine nanga hapo Kijabe Street. So, the whole time natembea watu wana mask. Nafika huko hivyo, usually watu wanavanga mask kwa kifanya ngezo mashoot fulani. Watu wajavaa mask. Niko, ndende sasa koligongo mwaja kwa niambia, wewe unajua utashikwa? Naambia shikwa mbona. Si umevaa mask, wamesema kuna kuvaa mask.
Wewe umevaa mask.
Sasa ndio ile kikani hit, like walisema stereo mask.
Inapply... Sasa ukienda kwa government offices na mall bado utahitajika kuvaa mask kama
nikikwambia wewe ziingia bila mask utafanya nini? Utavaa?
Okay. But nimeona si super unakumbuka tiki
jana super. Jana tuliingia
super mnaingia sasa hivi unaweza ingia
bila. Sasa ndio nasema Alexander nasema in terms of ukienda place asemu wewe ziingia bila mask.
But na feel heri kuwe nayo that ukose ukose kuingia place ulikuwa na need kuingia.
Yeah,
sai ni too soon, ni too soon. So,
kini, personally, kuna nimiki yanga sense ile rule ya ati wezi ngia club bila mask. Alafu ngia ngia club.
Minatoa. Ili kwa tupi. But, saa, maybe ni uko ma Friday. Saa, tondio, maybe ndo pull up na. But ati Monday. Ati leo zaza. Noma sana. Hiyo memo ijawafikia labda.
At least huko umia. Jamii kidogo ungenipigia niambie unataka 50,000. Nikamwambia tu ni vizuri. Bali vizuri tumejuani masaa yote. Maybe nikuletee tukachai hapo hivyo kwa ubiu kunyokunywe polepole.
Kipoa poa nikichio.
Kichio. But otherwise, otherwise for at least for the rest of the people SG, I hope you've been good. Hope kila kitu kwa sawa and I thought was crossing like leo so we're discussing okay the whole week juu pia yesterday tulikuwa pamoja so tulikuwa we were thinking like so in terms of because like kufanya for 1 year it's been good, it's been an achievement. Kama last week wakati kina trio alikuwa na share like tulikuwa one of the most listened podcasts, alafu acha niambie congratulations like kwangu mimi ilikuwa surreal because like nimezea inakwanga tu tunakuja huko hivi tunaongea nonsense watu wanatusikiza tunaenda home
tuna content
akujanga tunaongea huku like ninakwanga fani nakwanga like at times ukangi chini kifikiria how many people listen to you ama how many people sasema take your advice but unajua like how many people listen to you currently so ilikuwa surreal alafu so like with that conversation so we were thinking like in terms of what other things we'd be doing kama achingekuwa tunafanya this project because like it's been a year of our time. It's not really at it. Once you're done here to attend, we also have to think about what we'll put up, who we'll bring, how we'll engage with other people. And pia shout out to Msekasha Kwe, who's when I'll join the team, and she's also been doing a lot of stuff. So, like, yeah, I'm quite interested. Like, Max, ka unge koku for the past year, unge kwa fine in.
Priest. Mubiri.
Sina unangoja weekend?
Pedi.
Wangeshikana na Shakwe.
Ningekuwa nangoja weekend kuna games na I don't know na maybe kwenda mashow, is it exhibition shows?
Ungekuwa nini other thing ungekuwa nafanya? Because you know, one, when you learn the new idea. Two, ulikuwa na idea ingine. Sijasahau.
Gani hiyo?
Ile in a day. 24 hours.
Oh, yeah, yeah, yeah. Yeah, niko nafikiria to look for a space and I had an idea for which I think you can still do for an exhibition show. And siwezi share the idea juu. Hey, Kenya sunajua unasemangavia idea next day unapatana naye kwa meza.
Hata zile zenye usemangi unakujanga tu unapata jamaa mwingine alitake the opportunity akaanza before you.
I don't know. Maybe I will still be doing these are two projects kwa creative, but for me nimezoea weekends ni football. Sijui kama unapata. And just meeting friends.
But
na sherehe acha tu nisidanganye.
But so wewe unajua una think about it in terms of nini ungekuwa unafanya weekend. Mimi nafikiria in terms of what else. Whoa. Yeah, like what else because sai one of the things that ninafanya like kufanya other projects ni jo radio kuna something ongoing in plus job yako plus nini plus the plans yenye una make currently. Because kama ungekuwa na hii ungekuwa na a bit acha niseme a bit more free time. Because one hakuna planning ya huku hivi ni na nini so ingekuwa mainly tu ni job. Alafu maybe bizo sherehe zenye uko nazo for a minute.
I always wanted to
ballerina.
Rebirth.
Ballerina. Ame jamaa na moves.
To rebirth nini?
Tipito.
Nini? To rebirth eighth expression. Like oh. I think ningekuwa nimepush for that. We had a good name in Nairobi in the creative scene as eighth expression. And yeah. Mioko mkatu vitu tuko tunaambiwanga. Tima vijana mnajaribu nini? Mnasumbua sana. Ti you know most of the time watu wachukuliangi creatives with their branding seriously. Sijui kwa nani pata.
Mm.
So time yetu tuli creating the whole movement from 2016 ilikuwa kwa mtandao mnapiga shughuli personally everyone's project was moving quite fast. Shout out to everyone. And it really helped us.
But at that time, tulikuwa na lots of things tulikuwa tumeanza kufanya.
Yeah, tulikuwa na.
Because I remember, like, see, the last project change tulikuwa tunafanya was, yeah, we were trying to work with small startup businesses, nina nini, to try and, you know, like, try to implement influence with what you are trying to do. And, yeah, currently, nikuja kuthink about chinde, tulikuwa na, like, it was kind of big at the moment.
Yeah, it was big.
Yeah.
If tunge go through now, I feel say tunge kwa far.
Mnungani kaa ilikufa.
Ilikufa? Hiyo ni ukweli.
Not, okay.
Hiyo ni ukweli.
The members of the group wanajijua. And luckily most of them, we're still friends with all of them. Because, yeah, most of the projects and we usually do, zinatukianga like one, when you meet up, then we talk. Because
yeah.
Ileza, hey, nini, chuneza fine, nini, what idea do you have? Same thing, what happened to Creative Shed. To how ilianza. I think we've said it before, kwa pilot, kwa nini. When Max alikuwa na, hey, but then kwa this idea na nini, unasikizanga kwa Max Aropen. So, niko home, alafu. Yeah, and Max alikuwa, basi, niko na idea, tunaweza fanya hivi na hivi, to try and create, you know, like a space, then tukaenda, for a while, tuki think about maybe how big the group will be, how the members will be, the different topics, then tukiongelea. You know, like the whole process to figure out Gina, to look at our meetings, my notes. But yeah, it was interesting at the time. So most of the projects that you've done with friends, people like you know, you trust, and one, you also know like the strengths and weaknesses. So any project that will come along, unajua if atakuwa able to handle it. So it was good at the, actually, same at the time. So it was good. Got busy at the time pia juggle different things that were that serious. But yeah, it's still a prospective project that we can work on and hopefully we will. Because tulikuwa very max anasema tulikuwa na mafan, tulikuwa tumeanza gain traction, tulikuwa na plans of different things. Because I think kama tunge push through with at least half of them, there'd been a lot of different things that tulikuwa ebu kufanya sai. Yeah.
Ungefanya nini?
Unasonika... A guy who's going through divorce. When you say, hey, it will still work out. Yeah, but on my end, I just think projects zingekuwa in the creative scene. The only thing I think that currently I don't like about what I'm doing ni squeezy paint, squeezy si chori, like there's too much going on that unajisahau the other things.
Unaweza fanya watakala ndogo ndogo.
Hey, it's
taking your time. Kaka kuna watu wa wazi hivi, hata unaweza paint kiona game.
Mm-hmm. Unfortunately, lazy happen.
Nakumbuka jamaa akiwa nini zile ma targets zake mtikianza mwaka. Kiwe this year I wanted to do, CJ wanted to do what I wanted. Ndio tukimwambia anaweza fanya. Anyway. Yeah, for me. Okay, maybe ningekuwa na kakaria in voice over ama mwimbaji.
Mwimbaji.
Mwesao tulikuanga na rapping career during.
Oh, brother.
Hey,
hmm?
Hey.
Tulikuanga na rapping career. Mimi ningeshikana na Kenyan shilling. Sasa tumumbi. Sasa tumumbi. Yeah, but no, in all seriousness, I am probably foreign doing this currently. I would have gone to do something related to animation because it was one of the things I wanted to do. And yeah, because siji, that's one of the things that I've wanted to do for the longest time at Amwax. And I feel like kama singekuwa na this other need, that's what I'd be focusing on, because that's the need ningekuwa na work most of the time. Because I feel like the fact that tunakujangu kuhivyo, unajua like kumisa sikuizi kuna hiyo routine flani na join koko, then the more tuna meet na nyini, the more tuna ongelianga different ideas. Okay, nowadays, as much as I do design, I do a lot of stuff outside the scope of design, as you were saying last week, tukiana lunayo ku, like when, I mean, tasa hapo hivyo in-house, like a lot of script, a lot of, radio ad scripts, SMSs, nina nini. So, yes, it's different, but I feel like I'd be doing animation because I'd have this time, the space. Alafu, yeah. But kama say yo pia, maybe ningeendelea kufanya zile vitu za poetry.
Oh, yeah.
But then mfanya vitu nyingi.
Mfanya
stuff nyingi. And also, kulikuwa na project flani yenye, nikuanga nime apply for, ilikuwa for short, kuandika short stories for some show during the time. Alafu kulikuwa na bit of training ni na nini sikuwa ifuatilia. But yeah, probably that's what I'd be doing for me.
Zenu ni deep. Zenu ni serious.
Wait, na swali moja. Do you think you could go back to it? Because currently I've been thinking to go back to the old things I was doing.
Yeah, and see, that's what I want to do.
So
the main reason, like I feel like why I'm currently doing design, because in case I don't get another chance of doing it, I want to do it fully. I want to enjoy like kwa in a job market, kwa like place nyenye mko na clients, mko na other people, mko na no matter ndo nikasema like why I appreciate what I do currently ni juu kuna wider scope. Yes, ningekoa just in kwa design, but penye niko, yes, I do a bit of design, I do a bit of this and that. Kasa hii mtu akiniambia niandike red script, kwanza venye nilikuwa nakwambia Kiswahili, kuandika kitu ni Kiswahili ni ngumu. Na ati kuzie kuandika copy in Kiswahili. So I want to hopefully experience it as much as I can, grow in it as much as I can, because hizo skills bado zitakuwa relevant when I go to the other sector and kienda kufanya hizo vitu za animation. It still be relevant because I still need, if I need to write a short conversation, naona bado itakuwa ni kama kuandika hiyo radio ad script. Kama na need kuandika a short intro, itakuwa kama kuandika SMS, kwa sababu SMS inakuanga 150 characters, but you pass your point across, like uhook mtu, umwambie what you can get na kukuwe na your call to action. So same things, like ni just the more you do, the more ina open up. So for now niko huku, but it's not what I want to do for life, because as much as the design is poor, it's not what I love as much as I love animation. Yeah.
Na wewe mzee.
Mimi niko ndaka tu niishi.
Nataka jamaa nduzi.
Like, to be honest, I feel singekuwa nafanya anything ya art, ningekuwa nafanya motorsport.
Interesting.
Cause
that bike somehow on somehow.
That bike say.
Within serious job.
Seriously.
Nikitoka like job daily, mi upatana na some white guys wakitoka zoezi jioni. It looks fun.
It is, because hata before ni, I think nikiwa primary my dad alikuwa sha ni enroll but my mom alikuwa
Jokes.
So I was so close alikuwa Adam and Ashanta after sponsor kila kitu ilikuwa tu ku join mother akasema not possible so I think other than this ningekuwa nafanya hiyo na and cause wasi around me pia walikuwa kifanya so unapata na juu kulikuwa na hiyo feel fulani wasi hadi saa hii bado watu train hapo like tu ku practice so unaona ngeo landi kwa bea hapo hiyo side nyingine mali kuna picha nini ya ball so hapo pia kuna venye wameka track kadogo ni tu ni ya vumbi tu like nini track fulani watu hii na singine u practice hapo so I think hiyo ndo ingekuwa nafanya like most of the time jo ni career watu pata dona hiyo so I singekuwa nafanya anything art although nachora na nini but sasa ingekuwa more art yangu than what I'm doing but I feel kuna reason bona tulifanya design na interior kuivana because ushaifikiria kama ungefanya interior ingekuwa the same
thing ilikuwa too formal like samaji you got a bit serious too serious with life I think graphics has given me that space here
actually Sudani
Adam is Sudani angekuwa serious hivyo
yeah because most me meet architect wengine like kama ile time yenye mlikuwa mna share space nimesaona ni gani hiyo wenye alikuwa anafanya architecture because yes as much as ni I don't feel like the projects are so much different because one thing about kwanza nonanga like about architects na nini yao wasiwafanya ng interior kuna lot more like projects like nini on the ground unaona kama saa hii uendangi kufanya installation hizo vitu zote zenye yeye anakumbuka kwangu anafanya
bado mudu
but we are fanyangi as much so mimi na feeling kwa difference like mngekuwa mnaenda kwa hizo makeja mnafanya my visits kaa saa hii mngekuwa Tatu City
like we used to share if you know planning house imepiga most of these old buildings in Nairobi kinaenda nini unge compare like the work culture the two offices it was quite different juu like designers kuna venye tu wao wanakaa like kuna semaje ndo nasema ningekuwa too formal like unge tell a huge difference in terms of character
maybe your time ni that's all ungekuwa umejoko maybe ungekuwa umesample ni side nyingine
wa kujua plus kama kunakuwa na restrictions ungekuwa bado interior na washenzi wote so I difference is that big
but kuna some kind of difference to be honest
yeah
and I think uko niki compare with what you do the production and the creative side kuna a lot of freedom and a lot of learning that goes on but pia knowledge nilifanyanga ya interior design ya 3D it applies at times which
but no sijang mujaribu kuangalia ningekuwa azingekuwa nikidu nini interior no obviously unajua interior ina entail nini but najiuliza ningekuwa nime grow kama sasa hivi nyo ume grow being exposed to different things juu kuna ujinga fulani ume expose you to at different levels zenye at the time ulikuwa dhani ni ya maana alafu unakuja place nyingine unaona ai hapa kwa apply ni pi so
interior ingekuwa fun for you
sijui na feel sasa hivi ni nini more iko my kind of fun cause pia client akikukimbisha kuna element of yo kukasirika alafu yote mtakasirika lakini it's a good story kukuja kuambiana nimefanya version 30 za hii kitu so it comes na feel
no, no, I honestly feel kama si that different
maybe
cause think of it this way the only difference yenye one iko ni maybe the scope of the projects, because interior naona kama design tunakonga wale clients ati wanakuja sijui anataka design ya dakika mbili, interior zifanya design ya dakika mbili. So the scope of the projects in terms of maybe there's one time nyenye mngekuwa mnafanya hotel, another time na need kufanya like a couple of nini apartment buildings and maybe msia anataka kufurnish, wasi wako ana rentisha maybe acha kama ni foreigners, so like anataka ikuwe na this and this style, this and this design. And two, on your part, yeah, it being fun, I feel like fun in terms of mngekuwa mnaangalia unajua like different designs, different models, mngekuwa unajua eh by the way ni John silicon talk by kit na job place fit, nilikuwa tunaangalia nini na nini hizi ma sample, alafu jana like niliona place poa nini na nini like ukitaka kusave unajua like those different things, ungekuwa na job process ya kama yataka ni kuimport stuff, cause kati mtaa nataka design fulani yenye iko around, ukitaka kuimport through customs mtaniambia unaweza order stuff line fulani, unajua like there's a lot of intricacies to everything that someone does, and the more unafanya the more like it is, and I don't feel like the person who you are in a changing so much, because hata kama ungekuwa unafanya kama Max anakuwa anafanya painting au anafanya interior bado tu angekuwa ni Max, unaona ingekuwa bado tunakutana weekend na nini, ungeo pose jo Liverpool Manchester nini na nini arudi wiki miki kimtwanga tukutane tena nini nini hizo vitu zote, unaona. So sidhani ingekuwa that much different.
We kwanza unakumbuka ile time ulikondoka kufungua nini ya smoky
kwa bana, I was business minded.
Nifanya kwa entrepreneurship.
Alikataa kufunga place ya smoky?
Eh, alikataa kufunga nini ya smoky?
Wapi?
Wabishane na alikuwa ni nani? Ule ile kona.
Boni.
Boni.
Lakini iko ndani. Ile but that was kitambo. Hiyo time bado the market iko as
saturated
as it is right now.
Ndio funga western, then kuna watu wa smoky huko.
Watu watakulamiwa au watakula smoky chiki ujana.
Si watakula mayai. Max.
Gladys shelf.
Max, hawezi kwa saa. Hawezi kwa saa place ya kufungu story.
Kanda si upewe.
Funga bezi ya PS uko western.
Eh? Uko pad itafinywa bwa. Tukona nwa pad kila wiki.
Lakwe kio nini ya smoky ya po inje.
Mm.
Kanda si ule mjama wenu aliachisho job. Nini kazi
wana? Atakula stock. Apete iti ya jama bwa.
Nika mwile jama. Bede mjama wile jama hapo. Wepe mwa jayi rudi.
Kanda nini?
Waipe imu? Tuna mhile ni kawa tuwa na mjua
peni. Kuna msitlani ya likuwa nuzanga smoky wendani, like through our campus life. He was cheaper than everyone else.
Nukanga 20 ever.
Yani yeye ijalishi ni nini.
Na bodi yake likuwa ni imenikuwa waipe imu.
Waipe imu. It's strictly 20 boom. Then nakumka iya nakaletanga best yake cool kid hapo.
Lakini nyinyi mlikwanga mnaleta wengi.
Ni huyu jamaa.
Wengi.
Price ushaambia wipe more than 20 shillings. I always expect on say kuna some things kama sijui napkins.
Kwanza utahitaji napkins ukiwuko.
But
masaule wengine waliangusha kaanza kuuliza wengine.
What are you going to joke?
But away from that, I don't know if people, as I was saying, this year I'm really trying to network with people in different fields. Any QS, quantity surveyor, architects, lawyers, these are the same people in Otakam Kuto Kongo and all that. So my target this year was to network with as many people as possible, kwanza ejetu, like youngings, not ejetu really, but people who can grow with as you mkisonga, unaonanga patanga people in different careers wakitaji help in marketing, like kwa websites, branding, social media, hizo stuff, how to reach out. So say as we tukiendelea kusonga, unaanza ku get some money, you think, if I buy this asset, na itajumse ya niongeleshe, ya mani patie their thoughts on this and this. So, ukifikiria London, na unafaa kwa na best of many QS, architect,
interior designer,
fundi. Like, kwa nguruli na kwa nga, lazimu kwa na best wa, usee za realms yako, chini yako, Mi kwanza mi mabest yangu wengi ni makiateka na mauchi na nini. Ase come through. Ngoriki kupiga like ase come through a lot. So, networking is my main thing.
Ume network na kiateka huyu.
Bila na kwanga hapo tu.
Kiateka kina John is the worst kiateka anyone will ever.
Hapo kumenda bali. Bana, usidharau mtu.
Usidharau mtu.
Wao msi ame king sense like his rules ni kana nanga form.
Network hapo.
But like as much unaona kaa yepi you come through. Naweza kwa me plan maybe ka event kwa kina John. Yo de
lakini u come through siku gani?
Si just Max ndo anatuambia. Nyamaza usikize.
Ni siku gani ame come through?
Si ufungulia si gate. Okay.
But sieni kazi yake anilipo kwa nini?
But you say la la ngio katika hiyo. Ejalish mwingi huko.
Sleep is for
at 2. Bado ataamka anze.
There's no sleep for the weekend. Sikwanza before tulikuanga na wachi ule wachi mwalikuanga kwa hivyo kwa main gate. Wachi
alikuwa form. Wachi alikuwa form.
Nkali lipigwe kichungi. Tangu hivyo wanze kwa hivyo juu.
Sinona kwa umse. Umse alikuwa cool guy.
Alikuwa metulia. Ulikuwa unakunje kwa hivyo mara mbili tatu. Kwa form. Kwa nalanga tu. Hati ile temu kwa tulikuanga tunafaa kuingiza meza. Si alikujanga kujaribu kutusaidia. Na nini. Alikuwa anga form.
Lakini urafiki wa Max uwe. Ngumu.
Nganka yake.
Yeah, u connection nui.
Na sio nitoka ucha biz moja na John.
Kwani ndani kila mtu. Au ni kama wale watu. Au ni kama wale watu. Don't you come from Africa? Do you know Nelson Mandela? Motherfucker. Then is such a tunaisha hapa hivi kwa homestead moja nyumba 10.
Well, I have a friend uko in Africa. Maybe you know him. But yeah, as much as we are celebrating the year and the MMA mention, think we'll keep going.
You think?
No, sir, we will keep going. Yep.
Max, umeamua kufunga kampuni, ndio maana unapeana badges.
Asha make it,
eh? Ah, peana busy. Uko hapa busy.
But yes, thank you to everyone who reaches out kwanza the
kwanza dagia nafaa kwa hiyo microphone natuambie maoni yake nje imekuwa mwaka mzima amekaa tu hapa hivi behind the camera guest tu ndo namjuanga.
I hope all my guests kipatananga nao inje ama upatanangi nao wanakupiga shout out
dagia unajua mambo yake ni
bana dagia kwa nakaanga tuna watu hapa hata bana mimi acha resha umesahau tukiele tena tukienda live alafu unaangalia unaona dagia kwa wapi
shoe malizeni producer yenu kabisa
acha mimi Twitter sikio
bana tena ki scratch kwa hiki kitu
ndio kwa ditio hiyo but yeah top of my head nikiweza kumka people who hosted Jesse
Shakwe no, msa kwanza sato watu msa kwanza mwatili host Edu Eduardo Waishenya.
Actually Edu did the illustration that we are currently using.
Yeah, na atafanya nyingine mu na nanga na kwanza kusikiza na kwanga na bidi sana.
He's actually I envy the effort he puts. Anafa like Rudy atuambia weekly
kama aliachaku kulipo na exposure hivi.
Akona huyo jamaa ibidi yote.
Kuchora tu mahani.
Ah, excuse me, mbona anachora ma bro?
Amevuka border.
But like to, as mentioning Otto Shakwe
Mutai.
Right now ni member Kai Blaine.
Swanya.
Actually jana Blaine alini lituzushia mbona tumepotelena. If you've been to City Market of late, the new illustrations that are there ni akina Blaine wamekuwa walipiga.
Hata archives.
Yeah. Those spots. There's Kotao. And you gonna mention
Swanya. Na Mugire.
Mugire. Oh. Visuals it.
Cray.
Oh, Cray.
Kibbs. Subs.
Wecheki unamfanya overload.
Nimetry kumbuka kani mwona Krea kipush kako na another show kwa studio kwa anytime soon. I haven't
seen. Na usi walikuwa menda nini na kina Ocho. Ile Masite whatever zao.
Oh nice.
Yeah, I think wana prepare for some project.
Hello. Hey, shout out to Feloni.
Unboxed Africa.
They're having another event next month, the 2nd of April. It's a retro event. Please check the page. We'll also be sharing the posters to the event.
Yeah.
Please show up. Have fun painting and just
vibes with friends. Just go Marks. Paint a bit.
I don't know. Yeah, me, I'm done.
Ilimanza kumesha kila mtu.
Oh, ah.
Hata waruguru jamsema. Nalikuwa tu hapa last week. Beshte yako.
Nipe 1 second.
Umeenda kuangalia list. Top of your head.
Top of your head.
Nick Gat.
Yeah, shout out to Nick, lakini amepotea. Then kuna Victor.
Yeah, Victor.
Victor does quite good shading. Elise.
Na Diego. Alikuwa amekuja kufanya stand-up comedy hapa. Jokers. Yeah, but this, siacha ule msi wako anduthi. Diego. Jema mwenzako. Ilibidi atafute ya plus one.
I don't know, it's never familiar. Wait, tutapewa kichungi bana siku ya.
I
had one person who's always there for us. Bien.
Yeah, Bien.
Shout out to you. Yeah, I don't know if you guys have anything to add.
Shout out to Diana, mafano yetu. Sylvia.
Last week we met some ladies okatumbia. They are fans of the pod, the love for Kozileza. Why mbona tupati visuals? We'll walk along those lanes to meet you severally. But thank you. That's all I can say for me. Maybe you guys tukifunga.
Tukifunga tami ndasema tu. Same. Thanks for the support. We really appreciate it. Do not take it for granted kwa sababu wenyewe. Si kila mtu utakuja uongee hivi alafu mtu awasikize naone una make like an impact. So we really appreciate that. Tusigeuze hii forum ya kuappreciate tu kazi tunasema thank you. Tunaweza maliza ama unaonaje?
Shako ilikuwa ulete keki leo.
Bana leo ungetuma tu keki tunge appreciate lakini.
John?
Mimi tukutane hapa next week.
Follow us on all our
the rest kutana hapa next week. Na
2020 game.
Tuende hopefully Manchester watapigwa.
Unajua hata sijalinge anymore.
Si wewe peke yake ndio mtu anasikiza.
Watu wa Manchester siku zina Formula 1.
Must be nice.
Yeah. Una imagine. Uko una unduthi. Una support Manchester United.
Support Chelsea.
Na Chelsea. Yes, unakufa tu.
Wewe tukafungia hapo. Till next time.
Brother.